bafuandio banu Onya nekuo no batagonu Isi galaga nebuogidinu Isi nagaraga buogidi onyije yonu Ofoji nye landio ba Na yago gejiwe echa nambara Nebusia bala 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 nenu wanu Awusa lidi wubi obolu Onye jinye lofo nakanu Ya wole ya weche ba nambara Andiu bangi kanyi nechezi Nangiga dia nambara nechenu Anambara east and west neche Ndiyo waru nanyi neche Onecha north and south neche Newi north and south neche Idemili north and south neche Andiu bako nata Aya melu nama neche
Ndiyo bunyeli moto bajade nana
Obodo ọgba bulu mili na nambara na ada agota ni ọnụ ọ prokwetu onye ra na edinu mana ife onye na lo ya ka ejekwu maka anụ next governor nambara and Emmanuel Uba ugombe ezigbo imu na daba ezigbo nwanne yi na-eje yi ka ịnata n'ọbụonye chief priest Uba eselenu ego na ụga nwanne yi si gị nata ba ọchị ahịa nke izizi igbola dị niile nu oche ndo na mkpologwu eselenu ego na ụga na-eji eyi ọnwa na-ejiri ọra n'igbo niile nu nwanne andy Uba ụmụnne yi na-eje yi ka ịnata senetọ ugochukwu Uba eze kwesịrị na ụgọsị gị natabanụ na mmadụ ga andy Uba ji galisia basi gị nata nataba gị dozi obodo anyị chifu vincent ofuole benu ọnwa na-ejiri ọra n'ụga biko ya ọsị gị nataba ya na odozi akwụanụ scholastic ofuolebe ezi nwanne m n'ọgbara ugwu osije basi gị nata dozi obodo anyị nụ anyị na-eche yi ka ịnata kedu maka chief barrister bright ndebedu ugodi n'obi nke izizi n'ọfija ebu dji andy Uba campaign organization na ba na-eche yi ka ịnata chief christian chukwuezu ugomozu ike mba wan n'ọka ike mba na abago kingdom dịka na aba ntị etu esabaji odumodu ndị a mụrụ nkọ mma a ga-adabaghị elu ụzọ ndụ idu oji wan ike mba n'ọka alụsị agbọta efenu ofu onye a na-asị nnọọnụ na abịagolu ezi ọyịma na ọ na-eche ndị Uba ka ọ natanụ chairman chief executive lion technologies limited na rainbow hotel limited chairman cherry drugs limited ya na odozi akwụ anụ ifeomediti nwọzọ osodi eme nwanyị ọma kedu maka chukwu ezugo mmọzọ jinionu nwa ike mba gadinu adịa nwanyị onozu ọbịa ga-eli nwọzọ nwanyị nkilio na-edi mma izu chukwu nwọzọ na-edi mmanụ ụmụ ike mba n'ọkasị andy Uba na taba ya nataba ka odozi obodo anyị ifeoma na anya bụ nwanne nu chifu kenedi chibọ bụ nwọzọ otibu anyịnya n'ọka general manager lion technology nigeria limited onye ọma si andy Uba na taba ya na taba ka ọ bịa ka odozi obodo anyị nu Mr. Chukwudi Ekwenugo ofu abụlụ nni wan ọka ezi ọyịma kedu maka sinetọ ben ndị obi ojeligbo nke izizi na ọka ọkwa ụzụ na-agbazi igwe kedu maka ezigbo nwunye late Mrs. Colette Ojiumu ndị obi nwanyị ọma na abamu chukwu ga-anabata mkpụrụ obi na ndokwanụ chief Mrs. Veronica Okechukwu disensi madam nwanyị ọma unu si andy Uba na tabanụ prince ike eze bụ n'afọ eze Lagos Odogwu bili set modern nigeria limited Odogwu nkenke enyi ochuli igwe enyi ọsọ ezi ọyị chijoke nwonye atani na-eche andy Uba andy you ba na gigi bo nechezi nataba and you ba o nataba natado zi oboda mi o
ngwa
mabonyezi ga na eguzi maki anu. Chief, Doctor, Senator, Nnamdi, Emmanuel Oba, Ugomba Nabuata, Igwe Bike Nibonine, MFR, Obele Mwachi Gozi Lagosi, Wole Mwayo Bileni, Makanoji Mwayade Melwa. Onye gbochili ani gbochili onya fu maka gini okwa gunyeli nana kadaru bia nenu wanu and you bank kanyi nechenu igwe bige ndibo bigo nataba ugomba na wata nataba 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 onangi kanambara nechenu. Limit.